Tunaomba utukufu wako ushuke juu yetu na tuone ukihudumia wanaokungojea. Tunaomba utukufu wako ushuke juu yetu na tuone ukihudumia wanaokungojea.
Yesu,
Yahweh, na tuone,
na tuone,
na tuone,
biletu usiku wa leo baba. Utuhudumie kwa maana tunachunga kwako baba. We are waiting on you. We are waiting on you Jesus. Come and touch us. Come and touch us. As we are celebrating you tonight. Jesus, we need you. We need your presence in this place. Presence of God. Amen. Amen.